Mukwamanyi oluvannyuma lw'ebyavudde mu bigezo olunaku olweggulo ebya siniya ey'omukaaga abayizi bye baawandiika mu mwaka ogwa 2025 ku ssomero lya St Mary's College erisangibwa munisipaali y'erugazi mu disitulikiti y'obuyukwe omusasi wa Nabbassa n'abakozi Rebecca atuuse mu kitundu kino n'asanga ng'abazadde bakyagenda maaso n'okujaganya wamu n'abasomesa. Tukitegeddeko nti bano baatuuza abayizi 25 tukitegeddeko nti bano baafuna abayizi 25 abaafuna obubonero bonna 20 nga baabumalayo, abalala bonna baafuna obubonero 19. Ofono Emmanuel Langa omukulu w'essomero n'ayogezeganyiza muko naffe n'alwoka asiima Katonda oluvannyuma lw'ebyo ebyavudde mu bigezo olunaku olweggulo.
Twala omukisa guno okwebaza Katonda abaana be twatuuza bonna omwaka ogwaggwa aba senior six tufunye abaana 25 abamazeeyo obubonero bonna bafunye points 2 abaana 18 abafunye points 2 babadde bakola BC abasatu babadde mu arts class abana babadde mu physical class twebaza Katonda kulwenkulayi. Twala omukisa guno okwebaza bannange bonna abaasomesa bano abaana omwaka oguwedde twakolanga ttiimu tovola ba twabayisiza bulungi. Nneebaza n'abaana okwewaayo okusoma okukkiriza guidance gye twabawa ekibasobosezza okukola obulungi. Twala omukisa guno okwebaza abazadde abatuwa abaana mbeebaza nnyo obwesiga batuteekamu era ndowooza tetubabitweyinze ng'essomero.
Kakati abamu ku bayizi abaakoze obulungi abogeziganyizaamu ko naffe basiime Katonda oluvannyuma olwa bino bye baatuuseeko. Bano badde bakulembeddwamu Kayanja Victor ne batusuubiza nga bagenda okweyongera mu matendekero aga waggulu era nga basinga bali mu kulowooza nnyo okukola amasomo ga sciences oboolyawo kigenda okwamba okulaba nga bafuuka abantu ab'omugaso eri eggwanga.
Nze Kayanja Victor ndi musanyufu nnyo okubeera nga nafunye obubonero 20 points badde nkola BCM waneno kusumako wentandikidde okuva siniya 1 mpaka ku siniya 6 nebaza abasomesa okunnyamba abeedita ndi musanyufu nnyo era nsaba kole bulungi medicine surgery gye ŋŋenda ku yunivasity nijo yageza ekikola Edwin Samuel era nga ndi musanyufu nnyo olw'okubanga afunye obubonero 2 nga badde nsobola no ku St Mary's College e Lugazi kusooka ddala nebaza mukama Katonda atusobozesezza okufuna obubonero obunene nebaza n'abasomesa bonna bonna abataddemu amaanyi somesa era n'okutugunjula okufuna obubonero.
Mpita Nabukenya Justin era nga ndi musanyufu nnyo kuba nga afunye points 2 badde nsomera ku St Mary's College Lugazi. Nyagala okubaza abazadde bange Katonda abasomesa bange n'emikwano gyange.
Mbere efaanaganako bw'etyo ku ssomero ly'abakulisitaayo eriyitibwa Seroma Christian High School erisangibwa Mukono nabo babadde wakyaliwo embeera y'okujaganya oluvannyuma lw'ebyavudde mu bigezo era nga tukitegeddeko nti omukulu w'essomero ayitibwa Kayanja Edith ategeezezza nti yeebaza Katonda oluvannyuma lw'ebyo bye baatuuseeko abayizi abasobodde okuba nga tebakola obulungi baafunye abayizi 7 abaafunye obubonero 20 nga baamazeeyo awamu n'abalala abasobodde okuba nga tebayita obulungi. Asinzidde mu kwogeziganya Mukono wa Nabbassa n'abakoza Rebecca ku nsonga eno n'alwoka baako byatangaaziza.
Ekyenjawulo nti Seroma terikyali ssomero nga likola ku kintu kimu nti academics yokka, tukola ku mwoyo ate tukola ne ku co-curricular gye tulandiise sports mu ngeri eno. Abaana baffe abasinga obungi abo be mulaba bafunye point 2 ate babadde nga basale nnyo mu by'emizannyo kati abaana abo olwedde balina ne points endala 4 ze bagenda okwongerako ku ezo ze bafunye. So twagala okubaza Katonda olwa kino kye tutuuseeko oba abaana baffe bonna bakwalifying ogenda ku university naye ate twagala okwebaza abazadde baffe abasasula school fees kubanga era school fees ezo ezituyamba ne tubudgetinga ne tulaba ng'essomero litambula.
Gotta be good, so